Yeah, yeah, yeah.
Fando a mojare si compeo.
Bimani,
Nyaturu legend.
Baja nevi manye, neni guya nyeje.
Bimani, Bimani.
Misiri revi manye, neni guya nyeje.
Bimani, Bimani.
Deja ni guogo, kujugi hason. Deja ni guogo. Kujudu wa song, deka ni gogo. Kujugi ha song, nyaduta, deka ni gogo. Kujudu wa song. Tena nataka wajue, mini mependaga. Na nikipendaga, sibanduki wala sitambui. I don't care what the people say. Maneno mengi ya nini, wakati tumependa na wenye. Mara vihanye ni mususu, mara vihanye ntinahela. Mara vihanye ni nahema mingi, ikinye jirani wa makuku. Musika wanive, kwanza umusungu. Na tabia yako njicha njicha ya ni mwendo wa kizungu. Deka ni gogo, kujugi hasona. Deka ni gogo, kujudu wasona. Deka ni gogo, kujugi hason. Deka ni gogo, kujudu hason. Baja nevi manye, neni guya njire.
Bimane, Bimane.
Nisiri revi manye, neni guya njire.
Bimane, Bimane.
Deka ni gogo, kujugi hason. Deka ni gogo, kujudu hason. They can't go,
they
get a song. They can't go,
no, no,
would you do a song? Muhammad, I know you, Muhammad, you don't
be money, be money.
Muhammad, you want you, Muhammad, Shanga,
be money, be money.
By the way, tuvishane pete. Penzi letu kutwa tushereke. You know, sipendi uteseke. I know, uniachi upweke. Kama nyota dhahabu ndo wewe. Thamani yako nejua mwenyewe. Mwezi ujao nataka nkakukwe. Ili tuishi kama mume na muke. Kama nyota dhahabu ndo wewe. Thamani yako nejua mwenyewe. Mwezi ujao nataka nkakukwe. Ili tuishi kama mume na muke. Kiwa nawe napata upendo. Sina scandal. Una malengo so kama ma easy go. Baby go, here we go.
Baja nevi manye, neni guya njire.
Bimane, Bimane.
Misiri revi manye, neni guya njire.
Bimane, Bimane.
Deka ni gogo, kujugi hasone. Deka ni gogo, kujudu wasone. Deka ni gogo, kujugi hasone. Deka ni gogo, kujudu wasone.